Kuno mbude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress in siwa ne hangova.
Why you what?
The break man.
The parties are invited and they move. Why you what?
Lelo kusula mungato, kusula mungato. Sugi miti maje na funye muto. Tuja kusula mungato.
Level.
Uno hude wechiru wa suku kuma. Tuku siwa ni stress, siwa ni anguwa. Zerezo mitingi zencha wachizi suwa. Tuku siwa ni stress, siwa ni anguwa.
Chinte cha kuteta, kuteta. Awadigize wa tuseta, tuseta. Petu li mgato, tadamu sura mgato. Ucha karuva kuchi, patita kuruva kuchi.
Kangu nwe kungalike, nebigele pie wanike. Nange kumbuza simanyi, ania kola nguli. But for now let me take this shot. Take your column and son. Baby don't touch my tail. Nayani ya cola cocktail. One more DJ please play my song. We wanna party all night long. Your Uber's taking long. Oh, you're so good, you're not that bad. You know my crib is not too far. Transport from my kwasa. Biachi ya, yesi biya kuwasa. Okali ya da ka da da. Transport from my kwasa.
Where you at? I can see. The parties are invited and they move. Everyone is here, how about you? Erindu yo kwe waka.
Uno ude wechiru wa suko kunuma. Zoku siwa ne stress in siwa ne hanguwa. Zerezo mitingi zencha wachizi suwa. Zoku siwa ne stress in siwa ne hanguwa.